Acha nibaki na kupenda, mana sina mwingine nitajikosa. Ukisema unakwenda
Ulimunu jipati kula masupa lady. International baby, upate teme. Iraze saze wakulabu na yo ex-boy friend. Wewe ni my sweet dog friend. Wengine siwezi. Umano kome dete na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Deka nkuteke kaku mizani. Kuchimi wako ze mkali mudansi.
Show kali bila ya mukongo. Nipinduko kama na magongo eh. Uno ba mtu bakongo. Nipitisha boda la makongo eh.
That's gonna love you, that's gonna love you baby. That's gonna love you baby. That's why I love you, baby. Love you, baby. So right up on, now let me love you. Right up on, now let me touch you. So right up on, now let me love you. So right up on, now let me love you. Right up on, now let me touch you. So right up on, now let me love you.
Acha nibaki na kupenda, mana sina mwingine nitajikosa. Ukisema unakwenda kumpana mwingine utanione. Mana dunia shajua ya kwamba na kuzimia. We baby we, usifanye matapele, nikaumia.
Umano kome dede na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Deka nkuteke kaku mizani. Kuchimi wako ze mkali mudansi.
Show kali bila ya mukongo nipinduko kama na magongo eh. Uno ba mtu bakongo. Nipitishe boda la makongo eh.
That's gonna love you, that's gonna love you baby. That's gonna love you baby. Love you baby. And I just wanna love you, just wanna love you baby. Just wanna love you baby. Love you baby. So right up on, now let me love you. Right up on, now let me touch you. So right up on, now let me love you. So right up on, now let me love you. Right up on, now let me touch you. So right up on, now let me love you.
Let me touch you. Wakisema
show kali bila ya mukongo.
Baby you
nipinduko kama na magongo.
Let me love you, baby.
Shabona la makongo
hey. I say woman rafiki. Angaria Swahili freaksi. Havana bembo boo.